penzi lako ukinipa nasaza nasaza nikiumwa wewe ndo sipitali we peke yako ndo ninaye kuwaza kuwaza na penzi lisha kuwa ngari ngari sipo kuna silale kama mekasa godoro leo silali baby talala tumor penzi kibatari ndani ya giza totoro kibuyu changu mganga babu na soro na penzi letu tani yani halina shida anavunichezesha makida makida na dekizwa shazaya kwangu ni kawaida ni mpenzi lakini pia mwanangu faida
masera wangu we magita wangu we mimi sipo singo na wapasala masera wangu we magita wangu we mimi mpata kumpenda mizo sala
penzi linanizidia
anizidia
sio tena chapati mimi nalishwa vibagia
vibagia
hani nakupenda mara 100
mara 100
chunga marafiki hao ndo maharamia
mara
100 naiona pepo ingali niko duniani dhambi zako zote nazibeba mabegani ah holo lufe chine baby wow upani mimi niko na wewe mwingine wa kazi gani na penzi letu tamu yani halina shida anavonichezesha makida makida na dekeza shazoya kwangu ni kawaida ni mpenzi lakini pia mwanangu wa faida
masera wangu we magita wangu we mimi sipo singo na